Cain and Abel. Today, in our meditation, we will consider these words from Genesis chapter 4, verse 5b and 6a.
Kugamba nkhani ya lero ulumiki wathu wa lero watsamira kwambiri pa chapter 4 verse yake ya 5 kumapeto kwake ndi ya 6 kumambiriro.
Let me make a correction. Genesis chapter 4 verse 4b and 5a.
Tinene kuti tiunikira kwambiri verse yake ya 4 kumapeto ndi verse ya 5 kumayambiriro.
We read this.
And the Lord
had respect unto Abel and his offering, but unto Cain and his offering he had not respect. So, God had respect to Abel's offering, but Cain's offering he had not respect. I have a question for you. Have you made an offering? I don't mean money. I don't mean things of temporal relation. But have you made an offering? Before the Lord? God of heaven and of earth, have you given him an offering? And if you have, has it been accepted? Or rejected? Maybe you are saying now, I don't understand what you're talking about. But I want you to keep the question in your mind. Cain and Abel were brothers. And they both brought the Lord an offering. Cain had gardens, had a garden, and grew much fruits and vegetables. And Abel had flocks.
Komano mbalina yabere anali oweta nkosa.
Was like a shepherd.
Anali ngati mbusa oweta nkosa.
And both of them were taught by their father.
Ndipo anyamata wili onsewa kusowa wankulu wapunzisa makhalidwe kapena kuti kupereka nsembe anali bambo awo Adam.
To bring an offering to the Lord.
Amapunzisa anyamata awa kunena kuti kwa Mulungu timapereka chonchi nsembe.
It's kind of the same as today we come together for worship.
Zili ngati chimodzi modzi tasonkhana panopa tasonkhana pamodzi kuti tizapembedze Mulungu wedi.
And so they prepared.
Ndiye anyamata awili awawa anakonzekera kuti akapereke nsembe kwa Mulungu.
And Abel, he brought a lamb.
Ndiye akai abere anabweresa nkosa kuti akaphere nsembe Mulungu.
Or it could have been a goat.
Mwina akina kanga kuti mbuzi kupeza kuti nkosa kulibe kuenda kuti anabweresa mbuzi faya kunoko mbuzi zikuoneka pafupi.
But it was the firstling of the firstling of his flock.
Akunena kuti nkhosa imene Abeli adatengayo inali nkhosa yoyambirira kumaso yabwino yochokera mkhola mwake yonene pabwino.
He prepared, he killed.
Nde Abeli uja anafika paguwa la nsembe anapha nkhosa ija kuti apereke nsembe kwa Mulungu.
And he prepared it like maybe we would prepare a meal. He cut it in pieces.
Abeli chimana chita anakoza guwa la nsembe mnesima kalira mo kupankosa ija kuda auche nsembe kwa Mulungu.
He, and this was out in the field, and he built an altar out of rocks.
Nde Abeli chimana chita anatenga miala kusankula miala ndikupanga guwa pamwamba pake kuika nkhuni ndikutenga nkosa ija kuipa.
And Cain,
Mbalina iso Kaini,
he took of the fruit, the first fruit that he seen on the trees, he took off and gathered them together.
Iso Kaini anatenga ndithu zipatso zabwino kwambiri kuzisonkhanisa pamodzi.
And he also built an altar of rocks and stones.
Iso anatenga miala kuumba guwa lake la nsembe.
And they lit a fire, and fire consumed the offering of both.
Ndiye atatero anthu ajawo tsopano anatenga nsembe zawo zijakuika pa guwa la nsembe ndikuyatsa moto ndipo moto unanyekesa kapena kuti unaotcha nsembe ziwiri zonse zija.
So they both brought an offering.
Apapa ndimene kunena kuti anthu awiri awawa anapereka nsembe kupereka nsembe kwa Mulungu.
And the offering was from out of their profession, what they did.
Ndipo aliyense anapereka nsembe malinga ndizi ntchito zimene amagwira ndikuti wina anali olima nthaka anabweresa zipatso wina anali yoweta nkhosa anapereka nsembe malinga ndizi zimene iwo amachita.
So this was a way of worship in the very first days.
Tasonkhana pano kupemphera anzathu onje kupemphera makhala imeneyi kupereka nsembe.
And you can understand that's not how we worship today.
Mukutha kuona kuti panopa sitipemphera ngati kupereka nsembe.
That's not how we come together today.
Masiku athu alero tikasonkhana kupemphera kwathu kwalero sitimaotcha nsembe kupwerekeza ndi kalero.
And although we don't bring our first fruits to the altar today, yet our worship is centered in the same thing.
Ngakhale kuti masiku athu alero inu ndi ineyo simapereka nsembe monga machitira kalewo koma maziko athu achipembedzo kapena kuti kupemphera kwathu kulinganiso kupereka nsembe mitima yathu.
That's why I asked in the beginning, have you made your offering?
Ndifukwa chake pachiyambipa chandafunsa funso lina kuti kodi munaperekapo nsembe kwa Mulungu.
And what have you offered?
Ndipo ngati munatero ndi nsembe yanji imene mudapereka kwa Mulungu.
With which offering, what offering do you come here today with?
Mwina so tifuse kwa lerolo. Kuti kodi lerolo mwadza kudzapembedza Yehova mwabwera ni sembe yanji lero pakati pathu lero.
See, because let's picture in our minds, Cain and Abel are both in the field and both are making an offering.
Ndifukwa chake tifuna kuti titenge chinthu ichi ngati chitsanzo kuti Kaini ndi Abele, Kaini alipoteropo, Abele alipoteropo, ndiye onse watsopano akupereka nsembe zawo kwa Mulungu.
And fire begins to consume.
Ndipo atayatsa moto tsopano, moto udanyeketsa nsembe zonse zija.
The animal is laid on the on the altar, and the fruit from Cain is also in abundance laying on another altar.
Mangezo mwatu madinge mosovana kuna uri tukuona maguwa wila nsembe guwa linali kuli zipato guwa nsembe guwa linali so kuli nkosa ya pedwa zosezo za gido mama guwa nsembe.
And fire is put to both offerings.
Ndipo pama guwa wonsa nsembe wa moto wa yatidwa.
And now the question's going to be for them. Is God going to accept the offer? Going to receive the offering? You see, because both of them are bringing an offering, and both of them have from the fruit of their profession.
Mukutagona kuti nyamata awili awawa onse akupereka nsembe ndipo nsembe zimene akupereka zizokuchokera pa ntchito imene amatani amagwira.
Both of them have an altar.
Ndiye kuti anyamata onse awili aliyense alinayo guwa lake la nsembe.
Both of them have fire.
Ndipo anyamata onse awili aliyense ali moto kuti akakoleze pa guwa la nsembelo.
What do you think?
They
put fire to the offering.
And maybe
they go on their knees.
And
they watch.
Will
God accept their
offering? And
both looks so much the same.
Ndipo tukuona kuti anyamata onsewa akuoneka kuti aliyense wagwada nsembe jai wochedwa akudikira sopano kuti kodi ailandira Mulungu nsembe yanga iyi.
And what do you think?
Muganiza bwanji nabaende alongo kondedwa.
Will God accept both offers?
Kodi Mulungu adzalandira nsembe zonse ziwiri?
Has God accepted your offer?
Mulungu kodi alandira nsembe yanu?
Have you brought an offer to the Lord?
Kapena kuti mudaberekapo nsembe kwa Mulungu?
That's the question.
Fuso ndimene heti.
And has your offer risen to the Lord?
Ndipo fuso na inasonali kodi nanga nsembe yanuyo yakwera kumwamba Ambuye aiona.
See, because maybe you're still thinking.
Mwina mwake mukada kulingalebe kuti ah nsembe yake anthu ndwanji mene ningapeleke ine.
Do you mean like an offering like money to the church? No. That has nothing to do with it. So follow me. Don't let your mind drift off somewhere, but follow me. Because you will hear what is an acceptable offering if you
your heart is there.
Because only one of the two offerings, we read it, you listened when you heard it, only one of those two offerings was accepted.
Chifukwa tapamene tawerenga papa za nsembe yaka ndi yabere tukuona kuti imene Mulungu adailandira ndi nsembe imodzi yokha.
They both have the same thing I said. They both have fire, they have substance, fruit of the field and fruit and they both have an altar and they're both human. They're both two people, two brothers.
Mukuona kuti anthuwa anaendi kufanana kumene ifenso tina kufanana kuti onsewa anabweresa nsembe zawo, onsewa anapanga guwa la nsembe, onsewa anaendi moto olina kuti auche nsembe ija, onsewa anaendi jembekezo kuti kodi nsembe yanga ilandiridwa kapena ayi.
But they put fire to it.
Ndipo tinaona kuti nsembe ija sopano anaocha nsembe.
And look.
Taona anisone zosalira zake.
In our mind.
Tiye tilingalire mmaganizo mwathu.
We see the fire of Abel's offering consume the firstling of the flock.
Tukuona sopano kunena kuti moto wa Kaini pa nsembe yake moto uja unanyegetsa nkhosa imene adayika pa gwala nsembe ndipo utsi unakwera mwamba.
And the smoke rises up to heaven.
Moto unakwera mwachindunji kupita kumwamba.
But Cain's offering,
koma nsembe ya Kaini,
receives fire,
inalandira moto unayatsidwa inde,
but it doesn't rise up to heaven.
Koma utsi wake unangofujilira usunapite kumwamba unangomwazika.
It surfaces to the ground.
Ndiye kuti utsi uja unangofujilira kungomwazika anabasi usunapite kumwamba.
And Cain, as he's kneeling maybe there looking at his offering, he's consumed with smoke.
Tukuona kuti Cain wagwada kudikira kuti utsi unapita kumwamba koma utsi ungofujilira pana iso.
But Abel's offering, the smoke rises to heaven.
Koma tukuona kuti nsembe ya Abele utsi unapita kumwamba mwachindunji.
They both bring an offering.
Tikunena kuti onsewa ndithu anabweresa nsembe zawo.
And God had respect to Abel's offering.
Koma tikuona kunena kuti nsembe ya Abele Mulungu adayiyang'anira adayikondera.
But to Cain's offering,
koma nsembe ya Kaini,
he had no respect.
Mulungu sadayiyang'anire kapena kuti sadayikondere adayikana.
And how about your offering?
Ndiyefunso tikufunsanso tibwerezenso kunena kuti kodi nanga ndi inuyo nsembe yanu zili bwanji?
Has God respect to your offering?
Kodi Mulungu nsembe yanu amayilandira?
Or has God no respect to your offering?
Kapena kuti nsembe yanu Mulungu amayikana?
Do you know what that means?
Kodi mukuziwa tanthauzo la mawu amenewa?
Let's help to understand. What does it mean that God has respect to Abel's and no respect to Cain's?
Tufuna tanthauzo tsopano kunena kuti Mulungu analandira nsembe kapena kuyangira nsembe ya Abel. Koma nsembe ya Kaini anayikana, bwerekeza ni nsembe zimene ife timapereka. Kuti tifuna tanthauzo chani, tatimvetsereni.
In that word respect,
tikati kuyang'anira,
we have to see and understand that it means that God saw or closed his eyes to the offering.
Tikati nsembe ayang'anira kapena kuti Mulungu ayilandira, ndikuti Mulungu nsembe ayiona moyikondera kapena kuti nsembeyo angotseka maso kuti asayione yayi.
God seen or saw upon Abel's offering and accepted it.
Ndiye kuti Mulungu ayang'anira nsembe ya Kaini kuyilandira.
And God, when he looked at Cain's offering and seen it as well, he rejected it.
Ndiye nthawi yomwe yonse akuyang'anira Mulungu yemweyo nsembe ya Kaini kuyang'ana, kuyang'ana nsembeyo ndi utsiwo ndikuyikana.
And your offering.
Ndiyefunso nali tsopano kuti nsembe yanu.
Did you bring an offering here today?
Kodi lero mwabweresa nsembe zanu kwa Yehova lero?
And is God seeing your offering?
Ndipo Mulungu kodi nsembe yanu akuyang'ana?
For he comes today,
ifukwa Ambuye adza pakati pathu,
through his word,
akubwera sono mmawu ake,
and he looks at each one of us.
Ndipo akuyang'ana aliyense payekha payekha.
Maybe we don't believe it.
Mwina sili kukhulupirira koma Ambuye akudza mmawu ake akuyang'ana munthu aliyense pansi pa mtima munthu payekha payekha.
But God in heaven,
Mulungu kumwamba,
is looking,
akuyang'ana.
And when he looks, he looks right into our heart.
Ndipo munthu Mulungu akayang'ana diso lake siliona maonekedwe a munthu mene tiwonera inu ndi ineyi. Amayang'ana pansi pa mtima.
And his eyes pierce right into your heart.
Maso a Mulungu akuyang'ana ndipo akayang'ana akupyoza kuyang'ana mitima yathu, mtima wa inu ndi ine.
And when his eyes look into our heart,
ndipo pamene diso la Mulungu liyang'ana mtima wathu,
what does he see?
Kodi akuona mochiyani mtima mwathu?
What's your offering?
Kodi mukupereka chiyani kwa Yehova?
Because today the Lord doesn't look at an altar with a lamb on there or first fruits of the crops. That's not what he looks at today.
Chimene Mulungu amayangana kalelo ndi pano ndzosiyana. Kalelo Mulungu amayangana msembe. Koma lelolo akuyangana chinthu china, akuyangana pansi pa mtima wainu ndi ine.
But he looks the same way as he looked at Abel and Cain.
Pamene Mulungu akuyangana pansi pa mtima wainu ndi ine, akuyangana ndi meneso amayangana msembe nthawi imeneyo, nthawi ya Kaini ndi Ebele.
And what does this mean? When God looked at the offering from Cain, from Abel, he first looked through the heart of Abel and then onto the offering.
Pamene Mulungu amayangana nsembe ya Kaini, amaona nsembe ya Kaini, ndikuona zili pansi pa mtima wake, ndikuyangana nsembe yake yo tsopano.
And he also did the same thing with
Cain.
God looked into the heart of Cain and then onto the offering.
And
what did God find?
Ndipo kodi mitima ya anthu awiri wa Mulungu anapeza mochiyani?
In the heart of Cain and Abel.
Mutima mwa Kaini ndi Abele Mulungu anapeza mochiyani?
See, because the reason why Abel's offering was accepted is not because God took more pleasure in his offering.
Kuti Mulungu akondere kapena yangane mtima ukondwa ndi msembe ya Abele.
I mean, like this. It's not that Abel had something in an outward sense that was more attractive to God. But God looked into the heart of Abel. And with God's eyes looking into the heart of Abel, he found in Abel truth.
Mulungu atangana pansi pa mtima pa Abele, anapeza kuti mtima wake muli choonadi.
And he found in Cain. What did he find in Cain?
Nde kodi nanga atayangana pansi pa mtima wa Kaini adapeza chiyani Mulungu?
In Cain there was no truth.
Akuti pansi pa mtima wa Kaini panalibe choonadi.
Cain was only giving it because it was a requirement.
Akunena kuti Kaini adapereka nsembe ija chifukwa chidali choneza kuti akapereka nsembe.
And because they were supposed to give an offering, outward it looked the same.
Boeza kuti kunachini choyenelela kuti akapereke nsembe ndiye muchithupithupi kapena kunjaku zimangoneka kuti akupereka nsembe mofanana koma pansi pa mtima zinali zosiyana.
But the difference was this.
Kusiyana kunalipo naku.
Abel's heart,
mtima wa Abeli,
saw in the offering forgiveness.
Amaona ndithu kuti kupereka msembeku kuli chaphindu chimenanga chipeze ndiko kukhulukidwa kwa machimo.
Abel by faith saw this offering takes my sins away.
Abele mwachikhulupiriro adaona kunena kuti nsembe ndikuyikayi ndimenenga chotse machimo anga.
This offering
sembe ndikuthirayi
I give to God
ndikupereka kwa Mulungu,
and God only will accept this offering
ndipo Mulungu alandira msembe imeneyi
because of himself
chifukwa chakukoma mtima kwake.
And you
ndiye tibweresone kwa inu ndi ine.
Has God accepted your offering?
Kodi Ambuye alandira sembe yanu?
Has Jesus Christ become precious to you?
Kodi Yesu Kristu wabwera mpulumutsi wolonjezedwa komanso wopambana kwa inu moyo wanu.
Is Jesus Christ your offering?
Kodi Yesu Kristu ndiye nsembe yanu?
Is Jesus Christ the reason for your offering?
Kodi Yesu Kristu ndiye chifukwa cheni cheni chimene mudayenena kupereka mtulo wanu?
God looks into your heart today.
Mulungu alikuyangana pansi pa mtima pa munthu wina aliyense pansi pa mtengo uno.
And what does he find?
Kodi pansi pa mtima wanu Mulungu akangana kupeza mochiyani?
Does he find faith?
Kodi mtima wanu Mulungu akangana kupeza mochikhulupiriro?
Why do you worship?
Kodi mmapita kuchali chifukwa chiyani?
For what reason?
Kodi mmapita kuchali chifukwa chiyani?
What have you come here for?
Kodi pano pasi pa mtengo pano mwabwera chifukwa cha chiyani?
When you open the word the Bible, what are you seeking for?
Kodi pamene tatsegula Bible, minunso mwasegula Bible yani, makamaka mmafuna chiyani?
Abel,
Abele,
had to work hard in the field.
Amagwira ntchito kwa basi kumene amagwira ntchito munda wake.
So did Cain.
Chimodzi-modzi nso mbale wake Kaini.
And here they both come.
Ndipota ona kuti onse tsono anadza.
And someone, maybe we see them coming.
Mwina tikuona magazi mati kuti Kaini ndi Abele tsono kuchoka kuminda kwawo akubwera.
And you say,
womumvekere.
Oh, those two brothers are both members of APC.
Abale awili akuenda popo onsewo ndi akukhulupirira mampingo wa APC.
They both come each Sunday to church.
Onsewo kuchalicha masama jomba ai Sunday lililosa mapezeka kuchalichi.
And yet one has an offering.
Koma mmodzi yekha alindi chopereka nsembe.
That is acceptable to God.
Imene nsembeyo yalandidwa ndi Mulungu.
And the other?
Ndiye mzakeyo koma.
Has an offering.
Ayenacho chopereka inde.
That is rejected.
Koma Mulungu akuchikana.
Is your offering?
Funso ndibwerezenso kuna kuti kodi nsembe yanu chopereka chanu.
In the sight of God.
Pamaso pa Mulungu.
Accepted?
Kodi akuchilandira.
You may say, still, I don't understand.
Mwina mumvekera komari mubwabwera ndi zinthu zina chiyodziwa zovuta. Kodi murandhauza chani? Sembeso mapereka sembe panopa?
Is your heart right with God?
Funso mwina tinene chonchi. Kodi mtima wanu ndiwoona pamaso pa Mulungu? Mulungu akana mtima wanu makupeza kuti mulichoonadi?
Is your sins paid for?
Kapena funso ina ndiona kuti kodi machimo anu Yesu Kristu adapereka kale dipo?
Are you debt free?
Kodi ngongole yanu Yesu adaichotsa?
Are you debt free?
Ngongole ija mene Yesu adaipereka ngongole yanu?
Is your heart testifying right now? I am debt free.
Kodi mtima wanu pansi pa mtima uchitira umboni kuti ndilibe mangawa mphulupulu zonse Yesu adachotsa ndi mwazi wake?
Is your heart and my heart right before God?
Ntima wanu ntima wanga kodi ndolunjika ndoona pamaso pa Mulungu?
Do you have an offering that is acceptable to God?
Mulinacho kodi chopereka chimene Mulungu angachilandire?
And has God received your offering?
Ndipo kuti choperekacho kodi Mulungu achilandira?
And is your offering Jesus Christ?
Ndipo chopereka chanucho nsembe yanuyo ndi Yesu amene?
By faith?
Mwachikhulupiriro.
Because maybe everyone says here today that you have an offering of Jesus Christ.
Mwina mwake pakati pathu aliyense kulena kuti eh ifeyo nsembe yathu ndiye Yesu Kristu amene anatifera pa mtanda ife.
Maybe everyone here today with their mouth will say Jesus Christ is Lord.
Mwina aliyense pakati pa ife lero akhoza kunena kuti kupanga akunena kunena kuti Yesu ndiye mpulumusi wathu ndiye mbuye wathu.
Maybe everyone here today will see, say, Jesus Christ is my Savior.
Mwina yese waife lelolo akoza kunena kunena kuti Yesu Kristu ndiye mpulumusi wanga, mombola moyo wanga.
But where is it coming from?
Koma kodi zikuchokera kuti sibenesi mawa benewa.
Maybe everyone here today will say, Jesus Christ is my Savior.
Mwina yese waife pano tikuza nena kunena kuti Yesu ndiye momboli wanga.
But where is it coming from?
Koma kodi zichokera pasi pa mtima kapena kungonena pakamwa pai mukudziwa.
From Cain's perspective or Abel's faith?
Tikamati Yesu ndi mpulumusi wanga, ndiye momboli wanga. Kodi tikugamba amene amaganizira manemanenera Kaini kapena Abele. Chikhulupiriro chongokhala pakamwa osati mu mtima.
Two kinds of people.
Tikuona mwa Kaini ndi Abele mitundu iwiri ya anthu.
Both are kneeling before an altar.
Onse awiri ndithu ali agwada pa nsembe zawo zimene akuchoka kuwotsa nsembe.
Both have an offering to bring to the Lord.
Aliyense ali nsembe yoti akapereke pamaso pa Mulungu.
From the outside,
kungoona mongoni kachoncho,
you wouldn't see.
Sumungaone zapasi pa mtima ayi.
Today we would say, wow, they're both very, very religious people.
Mwina lelolo pongwaona tikuona kuti anthu onse wangopemphera kobasa nyamata awiri awawa.
But when do we recognize that one is a good offering and the other one is not?
Koma tidzadziwa liti kapena nthawi yanji kuti nsembe inayo ndiyoona inayo ndiyabodza.
Because each one of you
Yese waife
is bringing an offering.
Ali yese pano kupereka nsembe zake. Ali yese.
You've come under the gospel.
Mwaona tsopano tonse tasonkhana pamodzi ndi cholinga choti zanze uthenga wabwino wopatsa chipulumutso.
Each one of us has a confession from our mouth.
Ndipo ali yese waife ayina umboni amene angathe kupereka pamaso pa Mulungu.
But where is Abel?
Koma tikampeza kuti Abele.
And where is Cain?
Ndipo panopa nanga Kaini ndeuti.
And if your offering is such as Cain's,
ngati chopereka chanu kapena kuti umboni wanu ndionga ngati uja wa Kaini.
The only evidence is that God won't accept it.
Ndiye chisimikizo choona kuti sembe ndiyabodza ndi Kaini ndiona kuti Mulungu sayilandira ayi.
And let me ask you a question.
Mwina tifunse motere.
Just like when Cain's offering, the smoke did not go up, but it clouded around the altar.
Monga ngati mene nali nsembe ya Kaini kuti utsi wake sunapite mwamba koma unangofuchirira padziko.
Ask you something. Are you suffocating in your own offering?
Mwina tifunsefunse kuti kodi inu mukutsamwidwa ndi utsi wa nsembe yanu yomwe?
They both knelt down.
Wose Kaini ndi Abele adagwada pansi.
And Abel, he saw the smoke rise.
Ndipo Abele adaona utsi wochokera ku nsembe yake kukwera mwamba.
And his heart was full of love.
Ndipo mtima wake unadzala ndi chikondi ndi chimwemwe.
And awe and wonder that his offering is being accepted.
Ndipo chilali chodabwitsa ndi chonyadulisa kuona kuti nsembe yake yalandidwa utsi kukwera kumwamba.
And Cain, on the other hand,
ndipo mbali inayi tikuona tsopano Kaini.
And he has to witness and experience.
Kaini wagwadanso tsopano kuyang'ana utsi umene auchaye nsembe.
Smoke all around him.
Akuona kuti uti tsopano amba kuntsamwisa moti awotsi pete mwamba ubwera kwa iye mpano funa kukomoka nawo utsi. Kukhosomola ndi utsi.
And he has to stand up.
Ayena kubwera mbuyo kuti ndikomoka ndi utsi ndibwerere pang'ono mbuyo.
And he pushes the smoke.
Mwinaso kukupha kuti utsi wachukamaka.
And he looks and he sees.
Koma poyang'ana sembe ya mbale wake Kaini
Abel
akuona Abele Sakusunti gaya go guada jotere alpa fubi din sembe yake.
Is in respect.
Aguona kupeleka ule mkwa mulungu.
And his heart is communing with the Lord.
Ndipo ntayo mweso vano ntima wake kulumikisana ni mulungu.
And he's not going.
Balibeso kosomola utsonse kupita mwamba wa abele.
That was the difference.
Mugona kuti pale kusiyana edi.
And we have to ask us the same question
today.
Are you suffocating in your own righteousness? Because maybe you can trick your neighbor. Maybe you can trick your husband. And maybe you can trick your wife. Maybe you can trick each other. Because nobody can see your heart anyway.
Amen.
But God sees your heart.
Goma mulungweka ndamena maona mitima yathu ya inu ndine.
And he's looking with his eyes right inside your
Ndipo,
heart.
Ndipo diso la Mulungu lili paife kuona pansi pa mitima yathu.
And he's looking for an offering.
Ndipo Mulungu boyangana pansi pa mitima yathu kufulafula kuti aone chopereka chathu nsembe yathu.
And what offering is acceptable to him?
Ndipo afuna kuti apeze nsembe imene iye angathe kuilandira yo.
He's looking. If Jesus Christ
that Jesus Christ
lives in you. He's looking if he may find the offering Jesus Christ in you.
His own son.
What does he see right now? Does he see lying? Deceit? Does he see quarreling in you? Secret?
Kuona mtima wadzala ni chinyengo mabodza.
Gossip.
Mbwede.
Does he see Phil?
Kapena kuti Mulungu akana mtima makupesa muli nsanza zokazoka.
Does he see adultery?
Kapena kuona modza chigololo zokazoka mtimamo.
Fornication.
Dzadama zokazoka mtimamo godi Mulungu akuonamo.
Theft.
Kuba.
Is that what he sees?
Kodi zomwe zimene Mulungu akana mutima mwathanga zipezerelo.
And does he see a heart that is deceitful?
Kapena kuti akangana mutima mwathu Mulungu akupesa muti nyimbo chokhachoka.
Because we can try to step Christ on all of that.
Chifukwa tikoza
but we will suffocate in our own deceit. Because Abel also knew his heart. Now I want you to pay attention. Abel was not a better person. No. Not better people are saved. But you know what God saw? When he looked in Abel's heart?
Yeah.
Lies and deceit and dishonesty was all in Abel's heart as well.
All
of that sin was in Abel's heart too. Majimu amene antamachita lero mwabereso adalipo mtima mwake ndithu. But
koma
the difference was
panali kusiyana nako.
Abel
Abel
said, Lord,
anati ambuye,
Abel's heart said,
mtima wa Abel unati kwa Mulungu,
see this sacrifice as a substitute for me.
Onani sobano sebe ndiperekei kuti ikulowa malo mu machimo anga mundichotsere mwachikhulupiriro.
And so Abel believed in his heart that this offering was a type of the offering up of Jesus Christ on the cross.
Ndiye kuti abere anaina chikhulupiriro ena kuti nsembe ndikuperekai ikuimira nsembe yonichotsera machimo ikuimira Yesu Khristu amene azachotsa machimo onse anthu akukhulupirira.
And you and me.
Ndiwo inu ndi ineyo.
Ask the question again. God is looking into your heart. What does he find? Maybe you say, if I have to look into my heart, it doesn't look so good. And if you looked into my heart, you would be shocked. I'm so happy my neighbors don't truly know my heart.
Mwina tenene kuti muntima motima dziwa kuti nakuta ineyo ndikusanga chifukwa anthu sandi dziwa bwino kuti zantimo mwanga mwe. Ifa muntima mwe munapinango muntima mo.
But I ask you something.
Mwina ndikufunsa ndifunso nali.
Has Jesus Christ forgiven you for all of your sins through his offering on Golgotha? When you bring an offering in your heart to God, do you do it by faith? And are you looking at Jesus Christ? Have you found a Savior? Have you found someone who will pay for you? Have you found someone who will take all of your debt? And become a Savior? When God looks into your heart today, what does he see? What does he see? Is there an offering there? And is the offering Jesus Christ? Has Jesus Christ forgiven you for all of your sins? Or are you suffocating? Maybe you have to feel like I can't breathe. And when we talk about the suffering and death of Jesus Christ, you have to say, that's not my offering. Two offerings. With our eyes, they look the same.
Ndipo poziona poona nyamata wili awawa Kaini ndi Abele amaoneka ndithu anyamata ofanana maonekedwe kunja.
But one of them
koma mmodzi wa iwo
is suffocating.
Wina akutsamwisidwa ndi utsi.
Why?
Chifukwa chiyani?
Because God sees in his heart
chifukwa Mulungu amayang'ana mkati mwa mtima wa munthu
that is only self-righteousness
kuti munthu wadzala nkuzilungamitsa
that it's only being done
kuti zonsezi kuchitika
out of custom
chifukwa chakuzolowera kuti timapita kutchalichi la Mulungu lililonse sitimajoba.
And how many people
ndiochuluka bwanji wanthu
maybe here today
mwinanso pakati pathu alipo lero
are walking to eternity
amene akupita kuchionongeko
with a false hope
koma ali ndi chiyembekezo chabodza
think they know Jesus Christ
iwo amakhulupira kuti fanyopita kutchalitcha kumudziwa Yesu
suffocating
koma akutsamwisidwa moyo wawo kutsamwisidwa ndi chilungamo cha iwo yeni.
No life in the heart and the soul
mtima mwawo ndiwakufa kalekale adafa kalekale
having a form of godliness
amene ainawo maonekedwe woneka ngati ndi anthu opemphera
but not knowing the power thereof
koma mphamvu ya chipulumutso adayikana zakuidziwa konse.
If it's your state, if you are as Cain,
ngati muli gulu la Cain abayendalongokondedwa,
you go to church.
Ndiye kuti kuchali chimapita inde.
You talk about Jesus Christ.
Za Yesu malankhula inde.
You pray.
Mapempera mathe kupempera inde.
You sing.
Mumathe kuimba nyimbo za kwaya inde.
You try your best not to do too much sin.
Muma esera kuti musachite machimo enawo monga chitira enawo ayi.
And you hope that when you die, you'll go to heaven.
Ndezo mwene zingi pasachikhulupiro zoona kuti andikafa ineyo Mulungu adzandilandira.
We have to tell you today.
Tinene moona mtima baya ndi alongokondedwa.
Your offering is identical to Cain.
Ndiye kuti sembe yani ufanana ndi ya Kaini yokanidwa.
It means you have a Cain's offering.
Ndiye kuti nthawi yonseyi zaka zonsezi mchalichi mwakhala mukupereka nsembe ya Kaini.
It's only from the mouth.
Ndiye kuti mungodziwa za Yesu pakamwa pokha.
And it might be a psychological conversion.
Mwinanso ndiye kuti mwanamwa mtima koma maganizo osati mu mtima kapena muzimu.
Ask yourself in your heart.
Zifuse ninoka muntimamo.
If God is looking into your heart right now.
Ngati Mulungu ayangane muntima mwanu lero.
What is he finding?
Kodi azapeza mochiyani?
What does he see?
Kodi akuona mochiyani?
Who does he see in the offer that you give?
Ndakuona mukuti kodi nsembe mene mukupereka kwa yani?
Does he see someone who is zealous but not from the heart?
Kodi akuonamo munthu wina mkatimo kuti ndiwakhama ndi chalichi koma muntimamo mfiti?
People,
abaende alongo,
you might say, is that why we came today?
Kodi mwabwera kunoko muzatilalatireti?
Just to hear about Cain and his sacrifice that was not acceptable to God?
Kodi mwatira nalodi zamve za nsembe yakai ndi Abele imene Mulungu ina adayikana ina adayivomereza.
And you might say, I don't want to search myself.
Mwinanso mutima kuti iyai ine zosifufudzazo ndimenzo ntchito iyai ndabwera kunoko kuti ndikaone nzungu osamvetsera nkobe kumangocheza pano sipochezera mukocheze kwanu.
You might think, I just hope I have Abel's offering.
Mwina mwake tidichembekezo kuti koma ndikukhupira kwambiri ndidzakhala gulu la msembe ya Ebere.
But don't deceive yourself.
Koma tisazinyenge tokha bayokondedwa.
The Holy Spirit today
mzimu woyera lero
may bring this into your heart.
Akhoza kuchibweretsa lero ichichi mumtima mwathu.
To open it
kuti akatsegule mitima yathu.
So you may be searched.
Mwina kuti ifeyo tikafufudzidwe ndi mzimuyo mumtima mwathu.
Because listen,
ukatamvetserani.
Maybe you, when we're gone after this, you go home and we go home.
tikatapano kulalikila ena apita kunyumba zao ena aliyense kukwa anakwaomba ende
but
koma chinthu chimodzi
we read that Cain
tamva kulina kuti koma Cain
he was displeased
akulina kuti anali okwira kwambiri
he was a little bit angry
anali okumudwa
and because his offer was not accepted for him it was like just accept my offer why can't it just be okay and maybe you too maybe you go away today and you say I think it's okay.
Mwina muntima mukazilimbisa kuti azilibwino ndithu.
Why does the preacher have to be so precise?
Chifukwa chani ulaligalelo jamanena mwachindunji chonchija kuti nakuti sembe ina yolandidwa ina yokanidwa.
Why does he have to preach like it's making me nervous and scared?
Amaika bwanji kuti andipase mana chonchija kuti mwina sembe anga yosalandidwa.
Why does he have to ask such piercing questions? Why does he say, search yourself? I'm sure I'm okay. I'm sure I know the Lord Jesus. I'm not perfect, but I think my offering is the Lord Jesus. And you have a Cain's offering. And a Cain's offering is not accepted before God. And you also have a Cain's spirit. Abel, by faith, saw that all of his wickedness and sins were transferred to Christ.
Pamene Abel amaona kuti nakuti machimo osa na mtima mwake ose wachotsedwa ndipo akuona Yesu akumutsuka ndithu akumuyeretsa kumuchosa chosa lungama chili chonse.
And Abel, he was able to go home resting.
Choncho Kaini akubwera kunyumba kwake ndi mtendere muntima.
Peace in his heart.
Mtendere muntima Kaini akubwera kwa uni mtendere.
Who's not angry?
Asa kumudwa aso hai.
But by the grace of God, he was able to see that in that offering was the accepted sacrifice to atone for his sins. And listen, maybe you say that, well, for Cain it wasn't accepted and Abel it was, so that's determined, it's finished. But God did not accept Cain's offering just simply to show he was God. But the suffocating from Cain was a conviction. Was a call to repentance. God said,
Cain,
pay attention. I'm not accepting your offer. I don't I don't see an acceptable sacrifice in your offering.
Sindikuona mukuti ningalandire chani musembe mene wapereka ndi opata chilungamo.
Cain.
Cain.
Look at Abel's.
Taona nsembe ya mbale wako Abele.
That I accept.
Iyo nsembe ndailandira.
And he's saying today.
Ndipo leroso Mulungu akunyankhula nafe.
He's saying, all of you here today. He's saying, I won't accept your good works. I won't accept your a little bit better than other people attitude. I won't accept your church going. That's not a substitute. I won't accept your mouth confession. He said, God is saying through the gospel
today,
I only accept the sacrifice of Jesus Christ. And people, if your conscience is saying, Cain lives here, my confession is a Cain confession. Then the Lord is saying now, look at Abel's. I accept that. You know what the Lord is saying? Look to Jesus
Christ.
He's saying, Cain spirit, look to Jesus.
Akulira kuti ntima wa Cain iwe yangana pa nsembe ya
Abele. Saying sinner.
Akuyanga ambuya kulankhula kuti ochimwawe.
Outwardly you look.
Inde umaoneka be ngati opemphera.
From the outside you look okay.
Kungu yangana yabe kuona ngati ndi opemphera.
But your inside is corrupt.
Koma ngati mwa muli nyengo chokha chokha.
And he's saying, Cain spirit, don't harden your heart. The gospel comes through this word. And he's saying, Cain spirit, why are you so frustrated? Why are you so rebellious? It's possible for you too. He said, like Abel, see the Lamb of God by faith. By faith alone. Out of your heart. Not your mind. So that your heart and your soul and your spirit may embrace
Jesus Christ.
Jesus Christ.
Yes,
and the sacrifice he made.
Ndipo sembe mene Yesu adaipanga.
That you may say,
ndiye muzakatero mudzati.
See my sacrifice.
Mwaona tsopano sembe yanga yoona ndiye Yesu Christ.
And God.
Ndipo ambuye wathu Mulungu.
Will accept it.
Adzalandira sono sembe imeneyo.
And will say, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Hear him. The Son of God, who takes the sins away, who is the substitute, who washes and cleanses with his pure blood. Two sacrifices. Two offerings. Both identical. Both even maybe with a willing mind. And Maybe even with a willing spirit.
Komanso ndi mzimu ofunisa kupereka msembezo.
Maybe Cain was even willing to give those first fruits.
Ndiposo muone mutakuona kuti mwina Kaininso mafuna kwa inti mafunisa kuti apereke zipatso zabwino zochokera kunthaka imene magwira ntchito.
But Cain couldn't wait till the sacrificing was over so he could get back to his fields.
Ndipo Cain sadalolerenso kuti nsembe izifike kumapeto kuosha kwa nsembe asanabwerere kumunda kwake.
And we experienced that.
Ndipo iziso ifetu maziona.
In this world as well. People are willing to come to church. For an hour.
Maga kutama maola ngapa ali kuchalichi.
If it's an hour and a half.
Ngati ndi ola limozi litheka.
It's okay, but don't make it longer.
Ndipo zichomwecho zili bwino koma musadalikitse ayi.
You know why?
Muzefwa chake.
Because if they're seen going to church and being a little bit religious, then we think God is looking at us and is accepting that sacrifice.
Timaganiza kuti kapita kuchalichi kuoneka ngati anthu abwino ndiye anthu aitenga mulungu aitenga sembe ija ngati yoona.
But how many today?
Koma ndi angati lero.
Will go home.
Amene adzapite kunyumba.
Like Cain.
Monganso amene anabwerera Cain opanda sengwa yeni singo panda kanthu.
How many will go home today with Cain's spirit?
Ndani lero adzachokenso ochuluka kupita ku nyumba zawo ndi mzimu wa Kaini.
And how many today?
Ndipo ndi angati lero.
Will go home with the faith of Abel.
Kuti adzakhalenso kupita ku nyumba kubwerera nyumba zawo ndi chikhulupiriro monga chikhulupiriro cha Abele.
You may say, how do I know if I have Cain?
Mwina mwake kuzifusafusa kuti ndidzadziwa bwanji kuti ndibwerera ku nyumba ndi mzimu wa Kaini, mzimu wokanidwa.
Cain's spirit or Abel's spirit?
Ndidzapita ku nyumba kodi ndi mzimu wa Kaini kapena wa Abel, ndidzadziwa bwanji.
When you go home.
Pamene mubwerere ku nyumba zanu.
Let me ask you a question.
Ndikufunseni funso tsopano.
Answer it for yourself.
Ndipo funso limo funso uchoka pansi pa mtima wanu mwani unokha.
Are you ready to die?
Kodi muli wokonzeka kufa?
Are you ready to die?
Muli wokonzeka kufa bayi ndi alongo kumeneko, wokondedwa.
Abel did.
Abel adali wokonzeka ndithu kulandira imfa.
Abel was killed.
Pamabera zonse Abel ndinamvana anaphedwa.
Let me ask you something.
Mwina ndikufunsa lifunso lina.
You answer this in your heart.
Ndipo funso limene muli yankhe pansi pa mtima wanu yense payekha.
Are you willing to die?
Kodi muli wokonzeka kufa lero?
For the name of Christ?
Chifukwa cha Yesu.
Have you given your life, your whole life, to the service of God?
Kodi moyo wanu wonse mwaupereka kuti Yesu aulamulire?
Can you say that?
Mungathe kunena kuti moyo wanu wonse mwaulolera mwaupereka kwa Yesu kuti aulamulire?
And if you can say that in your heart,
ngati yankho imene ingakhale mu mtima mwanu,
it could be
mwina kuzakhala kunena kuti
that you
ndinu
have a sister
mwini mbale wanu
who is given in idolatry or
mwina mwake ndi wadzigololo
and you must go to her
ndipo mupita kwa iyeyo
and you must warn her openly
mwina kwamuuza mwamuona mtima kunena kuti khalidwe imene ili ndi loyipa
and you must expose her
mwina mwake sokumika pambalambanda kuti ndi loyipa usintha makhalidwe
because that's what the spirit of Abel does. Kwajake
ndimene mzimu wa Abel ulipo tsopano.
But it might get you killed.
Mwina mwake kuza kuza moyo wanu pa chiso mwina kuphedwa kumene.
Maybe not instantly.
Mwina nthawi yomweyo ayi.
But if we and have a spirit like Abel.
Ngati fedra kali mzimu ngati mzimu wa Abel.
We don't like and we can't We detest sin.
Timakana chimo ndikudzula chimo lija.
Because the love to Christ is too deep.
Kufuwa timakandi chikondi chozoma kwambiri pa Kristu Yesu kuti inaso apeze chipulumutso.
And maybe you know someone.
Mwina mukudziwa munthu wina
who is openly having a relationship with another woman and not the wife.
Mwina mwaweza kuti munthu wa banja apanga chibwenzi ndi munthu wina koma ali pa banja kale.
And you have to go to him.
Ndipo munaenda kupita kwa iye ukamuchenjeza.
And you have to say,
kumakumuza mwachindunji.
You can't do this. You can't do this.
Simungate kutero, choipa kutero.
And you expose him.
Ibo chimo umafuna kuri uliulule kaiba mbala mbanda.
For the gospel's sake.
Kuti utenga wabu nukafalitidwa nakande jivulu muzo.
And you have to say.
Simenunga nene nashi.
If I die.
Ngati ndinene choli chirungamo, ndife.
But the love of Christ. Constrains me to expose sin in my life,
in
my family's life,
in
my children. For Abel's spirit is a spirit that sees Jesus Christ
umene umana Yesu Christu
paid with his life.
Amene wazipeleka yeka chifukwa chodini ndikaomboledwe.
What's your offering today?
Kodi lero chopereka chanu chani lero?
Nobody needs your money.
Ndalama zo zilibe kanthu.
Nobody needs your grain.
Komanso chimanga chakachisungeni mukaka zinge.
Nobody needs your animals. Nor anything you possess. The question is that God asks today, what is your sacrifice? Do you have a sacrifice? And is it by faith?
Ndipo sembe imeneyi kodi mukuipereka mukuipereka mwachikhulupiriro kwa Yesu kupereka mwa Yesu Kristu kapena
or is your sacrifice like Cain
kapena kuti sembe yanu ngati ya Kaini
some good works
kungodzionetsera ntchito zabwino
some church going
uchalichi
throw in a few prayers
pempera.
Present that to the Lord. And hope that the Lord accepts that. The Lord looks into your heart today. And if you can't answer this question today, He will require it. When we come before Him. At the end, on Judgment Day, and me,
Ineyo,
and you,
inuyo,
one by one, will come before the throne, and God,
Bomulungu,
the judge,
will
ask you and me personally, where's your sacrifice? Where's your offering? Where is it? You can't come to me without an offering. And you may have to stand there. And you may say,
Mwina mutati, yowiringula.
Well, my offering, let me explain, Lord.
Ndipaseni mpata ndifotokoze za chopereka changa.
I went to church.
Ine kuchali chini mapita.
I wasn't as bad as other people.
Ndinayesa yokaa munthu wabwino, anthu ena oyipa ine kwa wabwino.
I tried to do good.
Ndimayesa kuchita zabwino.
I didn't swear so much. I did pretty good. I prayed. And the Lord will say, like he said to Cain, I reject your sacrifice. I have no respect of your sacrifice. Because it's filled with lies and deceit.
Sembeyo yadzala ndibodza ndi nyengo chose.
Or maybe you will say,
Mwina mudzati.
But nobody told me I needed a sacrifice. Maybe you'll stand there.
Mwina mudzakhalachiriri kudikira
yankho. And you will say, nobody told me
Muzayina
I needed
kuti palibe ndanduza kuti ndizakhale ni sembe yoyenerera.
And you know what he will say?
Kudziwa chimene ambuya dzalankhule.
In June of 2022.
Mwezi wa June. Jaga tuza the truth. Siku lapa 3 June.
You heard you needed an offering, a sacrifice.
Udamva utenga pasi pantengo wansekele kulena kuti munaina kana yo sembe.
I in my providence brought my truth to you.
Ufuni lojanga ndichikondi janga ndinapeleka chionadi kwa inu kuti mudziwe chionadi.
But you rejected it.
Koma mudachikana.
And what will you say?
Ndiye mudzati chiyani?
What will you say?
Muzati chiyani bai ndi alongo kondedwa.
But if we may come to the judge on judgment day.
Ngati ifetisa bwere siku la chiweruzo pakuweruzidwa mulandu wathu.
We may come before him.
Ndidzabwera kwa mbuye wathu kumpando wa chiweruzo.
And he asks.
Ndipo adzafusa funso.
What is your offering? What is your sacrifice?
Kodi wadzachopeka chotani kwa ine?
And all you can say.
Zose zvinhu muzanene.
Is Jesus Christ.
Kuti ine ndabwerisa Yesu ndiye sembe yanga.
Then he shall say.
Ndiye ambuya adzati.
And he shall say to him.
Ndipo adzati kwa inu.
You are offering your sacrifice.
Ndipo mubeka sembe yanu iyi.
I have respect.
Ndipo sembe ya Yesu Kristu ndiyovomerezeka.
Come in.
Lowani kulemerero.
My beloved.
Inokondedwa wanga.
To the supper.
Muzakhale tsopano kuphwando langa la masiku onse.
For all things are ready.
Ndifukwa zonse phwando lonse lakonzedwa kale.
Come in.
Bwerani tsono lowani kuphwando.
And receive right the righteousness of my son.
Ndipo muzalandira inu chilungamo cha mwana wanga Yesu Kristu.
Receive the inheritance of my son. Ndiyani
tsono cholowa chanu kumoyo wosatha.
Where do you stand?
Muzakhala kuti abale ndalongo okondedwa.
If we were to come here for the last time.
Ngati kubwera kwathu kwalero nkomaliza kubwera kuno kwa kuno kwa misiri.
There may not be another time.
Mwina mage nthawi sitikudziwa mali bala chani sitidzabweranso kuno.
The world is passing away.
Kwa dziko likupita ila bali ndalongo tikuona ngati dziko likukoma koma likupita.
Time is short.
Ndipo nthawi yopita kwathu yandikira.
It's almost past.
Ndipo nthawi yapita kwathu yafika.
If we don't see each other again.
Ngati sitidzaonanaso inu ndi ine.
What is your answer before God?
Kodi Mulungu muzamuyankha chani pampando kweruza?
Do you have a sacrifice?
Kodi sembe mwatenga kale mulinayo?
You have an offering.
Kodi chopereka mulinacho?
Today.
Lero.
You heard his voice.
Ndipo mwamva mawu ake.
Harden not your heart.
Musaumise mitima yanu.
Don't go to sleep today.
Musapite lero kunyumba zanu kugona.
Without answering the question.
Yankho imeneyi yefunso limene musadali yankhe.
Do I have a sacrifice?
Kodi chopereka ndinacho sembe?
And is my offering.
Komanso sembe yangayo.
Acceptable to God.
Kodi ndiyovomerezeka pamaso pa Mulungu.
Does God have respect to my offering?
Kodi sembe yangayi Mulungu ailandira.
For one thing is certain.
Chifukwa chinthu chimodzi tine moona ntima.
There's only two ways.
Pali njira ziwiri zokha basi.
Either
ngati inuyo
Abel
mupita ku njira ya Abele
or Cain.
Kapena njira ya Kaini.
Are you able?
Kodi mundikuthekera?
Or do you have to say I am Cain?
Kodi munene moona ntima kuti ineyo ndasankha Kaini.
And if you have to say.
Ngati munganene kuti.
If you recognize Cain's spirit.
Ngati mwazindikira mtima mwanu kuti ndi mzimu wa Kaini.
Then God comes to you today.
Lero ambuya kudza pa inu lero.
Says.
Kunena mawu akuti.
Why are you angry?
Kodi nanga bwanji wakwiya?
Why are you angry?
Bwanji wakwiranji nanga?
And he says, I accepted Abel's offering because it was an acceptable offering in Christ my son.
Kunakuti ndalandira tsono sembe ya Abele chifukwa sembeyo ndikuimirira mwana wanga Yesu Kristo amene adzadze kuchotsa machimo onse a dziko lapansi.
And he says, Cain.
Ndipo adzati, Kaeni.
Cain.
Kaeni.
There's hope for you.
Chiyembekezo chilipo kwa inu.
The gospel is equally for you.
Chifukwa uthenga wabwino pesa chipulumutsi wafika kuno tsopano.
Cain.
Kaeni.
Repent.
Lapan.
And believe the gospel.
Ndipo landilani kupirirani uthenga wabwino pesa chipulumutsi.
And receive the gift of grace.
Ndipo mulandire tsopano mphatso yachisomo.
That Jesus Christ has come in the world.
Yesu Kristo anatsa pa dziko lapansi.
That he has given his life.
Ndipo iye adapereka moyo wake.
That he has shed his blood. For sinners. For Cains. Amen.
Amen.
Amen.